mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Ndabasuhuje nshuti mwese muduteze amatwi mbahikaze makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Duhere mu Rwanda aho kuwa gatanu abayobozi batandukanye mu ntara y'Uburengerazuba bagiranye ibiganiro n'abaturage bo mu mirenge itandukanye ihana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru Gloria Tuyishime yarabikurikiranye atuzanira iyi nkuru.
Aba bayobozi barimo guverineri w'intara y'Uburengerazuba ukuriye ingabo mu ntara, umuyobozi w'akarere ka Rubavu ukuriye polisi, abayobozi mu nzego z'ibanze n'abandi. Ibi biganiro byabereye mu murenge wa Busasamana mu kagari ka Gasiza mu mudugudu wa Nyarunembe. Byari byatumiwemo abaturage batuye mu mirenge ihana imbibi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahanini byibanze ku mutekano w'abaturage batuye muri utu duce dukora ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe amaze iminsi itari mike yavuga ikibazo cy'umutekano. Uwo mutekano mucye ahanini uterwa n'imirwano hagati y'ingabo za Leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe iby'u Rwanda ruhakana. Ku rundi ruhande, u Rwanda narwo rushinja Kongo gutera inkunga umutwe FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali. Kuri uyu wa gatanu nanone byongeye gushimangirwa n'ukuriye ingabo z'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba Jenerali Eugene Nkubito.
Muzibe tugeze kubamo mu gihe cyashize, ariko mu gihe twabayemo cyane changes mu umutekano twabuze, muzi yuko n'ibisigisigi byabo bigihari. Ntabwo mubizi, muzi ko bari hakurya FDLR.
Ikibazo cy'umwuka utameze neza hagati y'ibihugu byombi kimaze kugira ingaruka ku baturage baturiye imipaka y'ibyo bihugu. Aba barimo aborozi baragirira mu kibaya kibahuza na Congo. Uyu ni Uwambajimana Emmanuel, umugabo w'imyaka 35 utuye mu murenge wa Busasamana.
Rwanda ni amatungo g'u Rwanda bari kujana bakagajana rendo bakurikirana mu gihugu cyabo, bavanye mu hariya hirya mu kibaya cyo hirya bagiye kuragira,
hanyuma se bikagenda bite
bakazijana urese bagakurikira.
Uyu muturage yongera kuba ko babashije guhinga imyaka yabo mu umutekano wasaga nk'umeze neza, ariko batazi uko bazasarura.
None se bikomeze guca ugiye gusoroma ugahurira ngo ziranga buzafari de se ugaruka.
Imirimo cyane ntago muri kugera hari ahantu.
Nabari ku guno ndagukijayo.
Mu bigaragara umutekano muke n'umwuka mubi hagati y'ibigo byombi byagiye bigira ingaruka ku baturage bashakiraga amaramuko muri iki gihugu. Uyu ni Mukakarisa Makire, umugore wari usanzwe ukorera ubucuruzi buciriritse mu gihugu gituranyi cya Congo.
Nagendaga tugacuruza niba tujyanyeyo ibirayi tugacuruza, ibitunguru tugacuruza n'ibindi mbese by'indi tugacuruza tugataha. Twakunguka tugatera imbere, abantu bacu bakagenda bagira ubugwingire. None buno kubera ndaho buno turi guhahira buno byagenze kuriya ndabupfa kwitayo ngo bakwemerere ngo gufunga.
Icyakora umwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze muri iyi mirenge bari bitabiriye inama babwira ijwi rya mbere ku buryo bakajije ingamba zo gucunga umutekano birushijeho. Uyu ni Nzayisenga Jean Pierre, umukuru w'umudugudu wa Muti mu murenge wa Cyanzarwe.
Mbega umuturage ni ijisho rya mugenzi we, iyo tubonye umuntu tudasanzwe turamubaza twabura ibyangombwa tukamugeza ku nzego zibishinzwe zikamubaza tukamenya aho ava n'ahagana tugacunga umutekano. Gusaha saa 12 irondora ryatangiye ku buryo ndabapfa gutumenera namunamu duhana amakuru n'ingabo twicunga umutekano.
Umudugudu w'Abifura mu murenge wa Bigeshiho byifashe bite?
Twe icyo dukora, dufite irondo ry'umwuga rikora buri munsi saa ku saha, tukagira ikayi mu mudugudu y'abinjira n'abasohoka, ikayi imenya umwe wese ushobora kuba yinjiye mu mudugudu kugira ngo dutahure ushobora kutwinjirira uwo ari we wese, kugira ngo tuburizemo ibyaha n'imigambi abashaka gukora yo kutugeza ahantu habi. Iyo tubibonye kare tubimenyesha inzego tugasangira amakuru tukaba twabirizamo ya migambi yose mibi.
Aha niho guverineri w'intara y'Uburengerazuba Dushimirimana Lambert yakomeje asaba abaturage baturiye imirenge uko ari itatu kugira amakenga ku bantu bagana utuduce batazwe.
Ubundi uri ku mbibi nibyo twavugaga, ubundi ugira amakenga kuko haba urujya n'uruza, hari abambuka badafite uburenganzira hari abanyarwanda bamuka bajya hirya hari nabo hirya bashobora kuza ino bakaba bashobora kuba baduhungabanyiriza umutekano twabwiye rero kugira amakenga kugira ngo uwo babona batazi bagira amakenga bifuze kuba bamubaza ngo uragenzwa n'iki uruwahe uturukaye
yasabye kandi ko abaturage batekana mu bihe nk'ibi by'umwuka mu bihe hagati y'ibihugu byombi
icyo tubasaba ni ukwizera umutekano dufite abawurinda dufite uko u Rwanda ruhagaze ntibajye mu mirimo yabo bakora ibyo bagomba gukora ariko nyine barebe n'izo n'abo bantu bagenda rimwe bashobora kuba batazi
inzego zitandukanye kandi zakomeje zisaba abaturage baturinze uduce kwirinda kwambukiranya imipaka mu buryo butemewe n'amategeko kuko byabagiraho ingaruka zirimo izo guhanwa n'amategeko ibi biganiro by'abaturage n'abayobozi muri aka karere ka Rubavu bibaye nyuma y'uko mu mpera z'umwaka ushize perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko nihongera kuba indi mbarutso imwe iturutse ku Rwanda azahita asaba inteko ishinga amategeko uruhushya agashoza intambara mu buryo bweruye ku Rwanda Gloria Tshishime Ijwi rya Amerika i Rubavu
mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasheshe ibyavuye mu matora mu duce dutandukanye tw'igihugu kubera icyo yise uburiganya no gutera ubwoba abaturage babahatira gutora aho badashaka mu bagizweho ingaruka n'iryo seswa harimo abaminisitiri batatu bari batowe n'abaguverineri b'intara bane barimo n'uw'intara ya Kinshasa ibi bibaye mu gihe abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje gusaba ko amatora yose muri rusange aseswa hagategurwa andi mashya bavuga ko ayo matora yaranzwe n'ubukererwe budasanzwe abantu kwibura ku maliste y'itora uburiganya no kwiba amajwi aya matora yabaye ku itariki ya 20 z'ukwezi gushize kwa 12 byabaye ngombwa ko iminsi yo gutora yongerwa kugeza tariki ya 27 kubera ibibazo by'ubukererwe n'ibikoresho kutagerera igihe kuri za biro z'itora abaminisitiri bagaragara ku rutonde rw'abakandida basheshwe barimo Antoinette Kipulu Kabenga wo guteza imbere imyuga Didier Mazenga Mukanzu w'ubutwererane bw'akarere na Nana Manuinina Kihimba ministri mu biro by'umukuru w'igihugu imibare y'agateganyo yatangajwe na komisiyo y'amatora igaragaza ko perezida Felix Tshisekedi yatsinze ku majwi 73%. Imibare ya nyuma izatangazwa n'urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga Shuti turi kumwe mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ubu tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Amuri imana abe kuri mwese mutajya muriganyiza urushinge rwa radio zanyu mugatega amatwi gahunda zose za radio Ijwi rya Amerika. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa mukanigizwa n'umuryango ejo yufiteko muri studio muri kumwe nanjye Karine Patrick ikaze ubusanzwe indahiro cyangwa kurahira ni ikimenyetso nako kagishimangira iby'umuntu aba yiyemeje ibi niko bigenda no ku bantu bagiye gushyingiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko nabo hari indahiro bagira ishimangira ko bemeye intagato ko bagiye kubana n'umugore n'umugabo mbere yo gusezerana abagiye kubana mu buryo bwemewe n'amategeko babanza guhabwa inyigisho ku mubano ndetse no gusomerwa inyandiko y'isezerano mu buryo bwo kugira ngo byorohere abagiye gushyingiranwa gusa rimwe na rimwe hakunze kugaragara abantu bamwe bananirwa gusoma indahiro y'ishyingirwa uko bikwiye ibi hari bamwe babyuriraho bagakwirakwiza amashusho ya bamwe bananiwe gusoma cyangwa se gusubiramo indahiro y'ishyingirwa bityo bigatuma hari ababifata nk'imikino urwenya cyangwa se kudaha agaciro ibirango by'igihugu by'umwihariko nk'ibendera ry'igihugu baba bafasheho ndetse n'ibindi byinshi kuri ingingo reka nemere mugenzi wacu nkuru nza Pacifique atugezeho icyo bamwe bavuga ko kwigisha abagiye gushyingiranwa
kuko kuboko kw'iburyo kuzamuye naho kw'imoso kurambuye gufashe kw'ibendera ry'igihugu iyo bidashoboka kubera umuga usabwa kurahira araryambikwa ni inyandiko isezerano kuba agiye gushyingirwa imbere y'amategeko ngewe runaka maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe runaka umbere umugore cyangwa umugabo tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya nyuma y'indahiro y'abashyingiranywe umwanditsi w'irangamimerere ababwira ko bashyingiwe hakurikije amategeko ni indahiro ikunze kugora bamwe hakibazwa impamvu ihatse izindi niba ari ukutamenya gusoma igihunga cyangwa ibindi
ategeka abantu bashyingiranywe ategeka abashyingiranywe ategeka abantu bashyingiranywe abantu ntabwo birimo ategeka abashyingiranywe
aha niho bamwe mu batuye mu karere ka Gicumbi bavuga ko ubuyobozi bwaho umwanya uhagije kwigisha abaturage kugira ngo hakurweho izi nzitizi zituma hari ababifata nk'imikino cyangwa se gusuzugura igikorwa gifitanye isano ya bugufi n'ibirango by'igihugu birimo ibendera baba bafasheho
hari ukuntu abantu baba babanye batarasezeranye hakabaho guhozwa ku nkeke kumwe muri mu bashakanye akaza gusezerana atabishaka agira ngo atange amahoro ku ruhande rumwe nicyo kibitera
kuri jyewe abaturage mu by'ukuri ntago babisobanukiwe neza
icyangombwa ni ukumenya koko ibintu ngiyemo ntago ari kugira ngo nifatire ifoto
Emmanuel Bandora umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatunda mu karere ka Nyagatare arasobanura uburyo bafasha abagiye gusezerana ndetse aranitsa kucyakorwa
hari abafata icyemezo hanyuma rero bakaza bakababwira ibisabwa kabaranga ya minsi ya hagati ya 2023 tugafata umwanya rero munini wo kwicarana nabo tukabigisha iyo dushoje rero tugera ku gice cya kabiri kijyanye n'imitungo aho tubabwira bya byiciro bitatu bigenwa n'itegeko nk'uko bikubiye mu mategeko tukababwira kuvanga umutungo rusange icyo ari cyo kuvanga umutungo muhahana icyo ari cyo mu buryo bwimbitse kuko niho baba bifuza cyane tukanababwira n'ivanguramutungo rusange uko bigenda
kiti tuvuye ku rubwo buryo bwo kubana nk'umugabo n'umugore ndetse n'uburyo bw'ivangamutungo butandukanye hanyuma kuri za ndahiro ho bafashwa bate
noneho rero iriya ndahiro urabanza ukayibasomera ukabereka yuko udashoboye gusoma uri busome ingingo ku yindi ayisubiramo hari abataragize amahirwe yo kwiga abo bakaba batazi gusoma no kwandika abo ngabo urabafasha ikindi hari amarangamutima akagira uko amugeza akamuganiriza akamwereka ko ari ibyishimo hari n'abarira ariko hari n'abaza kurahira batabyiteguye
naho umunyamategeko Maitre Ngabo Yisonga Jean Claude avuga ko abantu bagiye bategurwa kare nta kibazo cyavuka igihe cy'isomwa ry'amasezerano kuko baba barahawe umwanya wo kwitoza no kwiga icyakora avuga ko gusoma nabi inyandiko bitagize icyaha kiretse biramutse bikozwe nkana
bariho abo tujya tubona wenda agatangira nk'indahiro afashe ku ibendera ariko kuboko ntikuzamuye cyangwa se agatangira indahiro ukuboko kurazamuye ariko ntafashe ku ibendera ry'igihugu izo ndahiro ntabwo zibaze ntabwo ishobora kuba yemewe icyo gihe umwanditsi irangamimerere arabikosora akamubwira kubyubahiriza
kuba wasoma inyandiko nabi se bishobora kuba kimwe mu bigize icyaha
hari ushobora gusoma nabi uwo nawe nta cyaha bakoze keretse ashyizemo amagambo ye wenda ariko ukabona ko abikoze nkana ibyo nabyo byasuzumwa kureba ese uyu muntu ibyo akoze cyangwa se ibyo avuze uretse kuba wenda arajijwe cyangwa se arabigambiriye n'iki ntakoze agambiriye ariko mu by'ukuri kuba ashobora kugira inyuguti zimwe ataru amagambo amwe ataruka andi akayasoma nabi akabicurika n'igitutu ariho kijyanye n'uko ari imbere y'abantu n'iki bitewe n'uko ibyo rero ntabwo umuntu yabibara nk'aho ari icyaha akoze ni ikosa bakoze mu kurahira
ingingo y'ijana na 66 yitegeye kurigenga umuryango n'abantu mu Rwanda nimero 32 akarongo kaberamye 2016 ryo kuwa 28 akarongo kaberamye z'ukwezi kwa 8 2016 risobanura ko gushyingiranwa kwemewe ari ugukozwe ku mugabo umwe n'umugore umwe gukorewe mu butegetsi bwa leta ku bushake bwabo niko konyine kwemewe n'itegeko uko gushyingiranwa gukorerwa ku mugaragaro imbere y'umwanditsi w'irangamimerere waho umwe mu bashyingiranwa atuye cyangwa ba nyendishimwe honore ku bw'ikiganiro ejo
ngai nguko rero ati harabajya gusezerana batazi n'ibikuwe mu ndahiro y'ishyingirwa bakunzi bacu rero mutubwire ese mubona ari iki gitera bamwe mu bagiye gushyingiranwa kunanirwa gusoma cyangwa se gusubiramo indero y'ishyingirwa muraze kutwandikira munyuze kuri nimero yacu ariyo 0 7 8 5 8 11 cyangwa se kuri 0 7 8 2 0 2 3 2 mugihe muri kutwereza ibitekerezo byanyu mumaze kumenyera ko mu kiganiro ejo tubageze ikinamico yitwa tambagira utekanye tukaba tugeze ku gace ka gatanu teka dukurikire
duherukana zahaba babazwa n'amateka y'ababyeyi be matata yaramaze kumubwira ndetse afashe icyemezo cyo kumenya icyamwishe yaba yaragize icyamenya se bahu ni mukurikire umukino
nizere ko tutakurambiye bisa
ashwi nari mfite ibintu byinshi mu mutwe wanjye ndi gutekereza
Okay, I'm going to show Patrick what you need to do.
Oh, I don't know it's a me.
Yeah, I'm going. I'm going to show you.
Guys, I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it.
Okay.
Nagira ntese sha nagiye kumva nkumva papa arambwiye ngo musange kuri company mfata imodoka nze mbakure kwa muganga
wakoze kubwitange bwawe no kuri
kubw'ubwitange bwa papa ho nawe nge se ko nari intumwa ya data kandi nkaba ntasozuguru wambyaye
ya nawe yakoze iyo namugirana n'u Patrick yari kuba gitakira mu nzu
ntabwo yari kubyanga nawe ibyo umukorera ni byinshi
ugushatse kuvuga iki
Ishanire. Uwo watinge surahazi.
Vai. Urabura kwamenya wowe mwigana ahubwo ukambaza.
Kubera iki se Patrick? Ngenda hazi mukuru we muvunyi twariganye muri kaminuza. Mfite umukoro wo mu rugo se ushaka ko aguha nimba ageza mu rugo nsimbuke mu gukiririkaje.
Oya, aho gucya tingisa nibyo cyankubise umugere ejo twibukira umupira. Narakiboneye.
Uravugisha kuri Patrick?
Ni ukuri rwose ni cya tingisa cyangize gutya.
Niba ari tingisa arambona, ntabwo yagira mwene mama gutya ngo ntirere agati mu ryinyo.
Oya se kandi wiganzwa n'uburakari niwe. Kuba ari bari gukina se?
Sha, uko nabibonye ntabwo byari ugukina gusa. Nabonye hari ikindi kibiri inyuma.
Ngwiki? Ajye nge. Nta soni. Urambuza kurakara nkandi wowe. Uba isaha zigeze akazirima nkageze kure. Wowe se uko? Patrick uyu nagiye kumara iminsi itari mike atajya ku ishuri kubera imvune.
Ntabyo zisha.
None ngo ndeke kurakara. Urinde uvuza kurakara wowe ubundi.
None se urumva yaba yamuhoye iki? Kandi bose ari abanyamahirwe.
Ibi byanjye ubiyite. Ratanire.
Iki?
Nkubwire ahantu ajya akunda kunyura maze umwegere umubaze icyo yampoye.
Dore indoro we, dore inseko. Nyana ko mu ruhongo neza neza. Ariko nakanda mu cyo gifite we, uzuko mita cyiki ni cyo wese.
Ne risoni.
No frite.
Alakini na wewe sha. Ibintu byose uranga bibiza.
Oya sha, umva nkubwire. Ni impa musini toma, sinamahamba sino gukabye imwe by'abahanzi. Mukapa ko. Ariko sha, ariko ubundi ugira icyore ngo ujye wireba we mana amataye agapo
shansi uwo mwanya nanawubona shenge mba mu bigage n'ubushyira hano ngahita njya kuryama reka kenshi sideza no kubanza kumbikira urumva rero umwanya wo gufata ikirori sinkubona pe ahubwo kugira ngo gifate ndakwirebera
ese wandi mukapa ko
ndakumva sheri
na n'ubu kwa muganga ntacyo barakubwira se
irego ubanza dukeneye kwirirwa na tukanararana cyangwa tukamarana n'icyumweru atari biriya byawe uzi ukambipa warangiza ukigendera ubunda na Mariya afite iki ngiye ntafite
mukapa ko ndashaka gahungu n'ukuri
nanjye ndagashaka
ndaza kubyigaho ndebe ko ibyo wansabye nzabikora na Mariya atampagaza hanyuma nshaka aho twigira
irige si ngombwa kuva ino sheri niba wazi ukigumira mu cyumba cyanjye
Ah, no se shaho. Kwa mara cy'umwara ni naho cururiza. Ubagabakira bango ya na Maria namukiza.
Kubona Maria wa uhora umbwira, ubundo kumara iki?
Mugamba ko. Mugamba ni kuri nika fika. Naje zwalani.
Kamaniwe. Ariko ubuvuga cyo ni cyandi kibakizwe muri muzika. Cyandi cy'amagambo. Cyitwa amagambo.
Mugamba ko.
Allo. Kubundi sio mugabo yaba hariza bitwaye
eh akora
kashi kabari hari bitamba mbuga bihaje
eh pardon basi pardon pardon ahubwo nyigirire icyo kiraka wa mama gari ndipo haye mboko nyanyambia eh
rebo uwo mufuko uri mu nguni
eh
urabona ushobora
eh jese hari cyananira ariko ngufu eh upfa kumenyera irembo walai
ikorera uwunjyanire kugasoko ubingurishirize hanyuma amafaranga ukura muyanzanire nakura mayo kuguhembengeza
bile tu ariko sundi mukapa ko kome ruko cyumuza ushira
wa munwa
waye bishimu bigeze ubute nimuko kamara tu
woko rya nakubwiye ibindi byiburire nakubigura umubwira nyishire kuri telefone reka nguhe nimero
ibishimo nikora nini gusafe cyangwa hari ibyo byumukerekeho
ariko urasazi wakintu nkubwira urugi rw'icyumba cyanjye urabushaka hirya nurukorera
yikigo
ibyo bishimbo byo hano genda
ngaho da mata
ndakumva
kumbona tugonganira mu marembo muri iki gitondo ni amahoro
yewe mwaramutse n'amahoro
mwaramutse
akose ko n'ubusa n'ubugurani
yewe nari ngiye mu murima w'abandi natinze ariko ntibimbuza kukumva da kuko ikintu kikweguye mu buriri muri iki gitondo kazi kabakaba n'inkoni gishobora kuba kitoroshye
ajya ntiwambwiye ko dorokasi nanu batarabona akazi
ntabwo arakabona
sinjya amenye ibyo kuko nta nyikoza
ntako rwose
umva
hmm.
Narinje kukubwira ko kwisoko hari akazi ko gusoresha kandi rwo kuba dorokasi yaraminuje ashobora kugahabwa ku buryo bworoshye
yego ti
doroka dorokasi
karame
ngwino wumve nyabo ibyawe ni ukuryama gusa
ni ibiki cyo mama
mbega amahirwe twaba tugize we matata we urakoze nyabo nituronka nzashima
ubwo rero amahirwe masara reka kasubiye mu rugo muzambira
nukuru urakoze cyane pe
makutambwira icyo nshatse
yewe kusanya za mpapuro zawe z'amashuri wizi wirukanka ujya ku isoko ngo hari akazi ko gusoresha ihute nyabu udasanga bakihereye abandi
ariko mama nawe urakaze
gute se
ubwo ugira ngo ibyiruka byose nanjye njye niruka mbisanga matatu zindukanye inkuru zo gusoresha mu isoko mubwiye nawe ajye kugakora
aho ni munyumvira ariko wa mukobwa we barakuruzi usubiye mu buriri gukora ikidoruka garuka hano sinye garuka bwino
mama ndabizi turi abakene
ndabyumva
kandi ukeneye ibintu byinshi hano mu rugo ariko kazi ko kujya kwivuruguta mu isoko ngo ndigusoresha ntawe gahuriye n'urwego ndiwe
ariko ibyo wigize niba ikidoruka
uretse iso naza ndabimubwira ndabimubwira azajya aradutuka mu cyo tuzi ni ukurya gusa none ubonye akazi uri neza gusa hasoni
papa waraye adatashye subwirwa n'iki ko uyu munsi ataha mama
ibyambayeho n'ibyago by'abagabo nayo byakubaho
nibiki se ibyo byagugira n'umenyesha se ngo nihangane ikamyanya nyigusigire cyangwa nyisigire undi mukanishi n'ibyago wapfishije se
wapfi ntabwo napfushije da mbese hari mari yanjye nari nagiye kureba hari haruguru ku kabari urebye mbese muri make niyo yankingishije
Murunzi, iyo maruka amahore rero.
Ah, reka bana, reka bisangi kwa buta. Reka reka. Ahubwo dama, nyimutsabye. Reka, hajya ngo yakamya aba yagize ikihe kibazo
cyo. Ngaho nyumvira ra. Museka kanyu byo nakubye byo turabyibaga kuko munzi.
Oya imbabarije ko pe. Dama. Ah, numvira nta nkokoza ubwongo.
Ntabwo mbyibuka n'impamo ya muntu.
Ndebere ibyo pino ry'imbere hamwe n'iby'inyuma bimuso. Nusanga ibibazo byawe bikabije. Uyahinze ubishiremo amashyi.
Sawa.
Oke.
Ahubwo yaje kiyangirira.
Wowe mapesa. Mapesa hari se kiyangirira ne wangu.
Hagato ngurunzi.
Ndakumva.
Buretse gato mbanze ngutire.
Oh, nabyanga se mu mwanyi wanje.
Eh, mu gihe utararangiza kunganikira ikamyo.
Yego.
Hari abashoferi bagenzi banje bo mu gihugu cy'abaturanye pfiyo. Eh, tugiye guhura dusangira gatsupa.
Mapesa,
Bara kwa nao ya hora mokufi. Damba, kwa hako yetu wanye na kwambi.
Ni kweli.
Mamu ima.
Ndiyafiki yangu.
Okay.
Unaona hivi. Achira ya mafranga ni yungu mirongu tani.
Ndaya wani.
Unzi. Uyambi kile waka biyara.
Uisha.
Kure chana hugo.
Damba. Kati nuhanga yiki. Ahugo reka mwini. Jekanze. Nyabika mi panoro imbere nawe wirira rwose
eh aho ngaho
mbafite amafanaro menshi
asengera uruzi
eh
eh ijanye uruzi
ndakumva dama
amukobwa wawe hajya yitwa
eh uravuga Dorcas se
eh Dorcas se ni mwiza kubi eh meruka mbira ngo yarangije kaminuza yaba yarabonye akazi se
Ubu nyina ahora mu ndegera ngo harakaza abona akakinempfa guza muntu kajyanye n'amashuri afite. Nawe ujye unyumvira rwose abana b'ikigi.
Ariki giye se suko bameze.
Kwa muntu.
Ugari n'ukuntu umuntu yamurebera rebera. Cyane ko nziranye n'abantu benshi.
Uti ni mama y'Imana. Ya papa. Umva se dama. Umva none se. Nzagushaka ibyo ari byo bintu tubiganiraho tihutara.
Ibishimo ikiro kiri hasi eh mugure maragi muze kubeshimi kagari dandi dakinja bakire buri wese yagihayira
yemwa hagara hujeze
eh nago nitwa mwana kirya jewe nitwa tingisa
kama ni tingisa
binakugusa Mungu wangu, ukiri amboi kwa sema mubaya, ibishimbo zanye nago nabi kugurish.
Tereka asuwa mufuka.
Mungu wangu, unerete hasu, hariko suyu mukiria.
Zana ndeye.
Jeni mwoneye ikiraka, linda gisa nje kuchakiribi. Tone na urikune sumutro mochire hasa, hakuna.
Sudia chibi.
Nibikisi,
Kareka, Uri kumara gupimira umukiriya wangize ukongera ukabyikora.
None.
Ubwo se nababyize?
Mie. Siwezi, acha Mungu siwezi.
Acha nione. Yeba wawe. Ukana kabivuze.
Niki.
Ibishimbo ni ibyacu.
Kandi wa mukobwa we wasaze. Njye umunyamuhire zana urene ibishimbo byiwanyu. Unaniyuwa. Wanyibeshoda.
Nayo berwa ibishimbo. Ariko sinayoberwa umufuka w'iwacu.
Umufuka se ni ibiki umufuka?
No,
Ugogo ingezi kwa kuziri kumubuka kuri animwe mubuzi nyenye.
Na nene tena uwe.
Ariko banyagata ko muraritegeza. Mama Maze ngwere sirishimo bya mukapa komerero none. Ningerani nibi embo bya. Na sirishuru usa kubure. Nini?
Mukapa kome se nini?
Mukapa kome nini?
Amafaranga damasa bikije nkuru nziza se ubazayasubizwa bahu aka kazi yemeye kuzashakira Dorcas se ko aha naho ubutaha
shuti bakunze ikiganiro ejo burya akaryoshye ni gahora mwitama turi kugana ku musozo w'ikiganiro ejo cyanone cyagarutse ku nzira y'imyigishirize y'abagiye gusezerana by'umwihariko tukaba twibanze ku myigishirize y'indahiro y'abagiye gusezerana Jemariko mu studio yari Karime Patrick naho ubutaha
Shuti muduteza amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze kubana natwe kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe